za kata, hospitali za kata zimejengwa sana. Anatujali wa Tanzania, hongera kwa mama. Amedumisha mahusiano ya kimataifa. Umeme walea maji vijijini ameshaboresha. Raisi mwenye huruma madaraja kawapandisha. Wale walioshushwa, mama kipenzi cha uma alipa madeni ya wazabuni asilimia sabini. Mama Samia kawarudisha kazini walofukuzwa zamani, kawaongeza imani. Mama Samia
tunaondoka naye,
mama
tunaondoka naye,
Mama Samia
tunaondoka naye,
hey, 2025
tunaondoka naye,
mama
tunaondoka naye, tunaondoka naye,
Mama Samia
Mama ni mama tu, mtetezi wa Watanzania, wananchi wanakuzimia Mama Samia. Tunaondoka na wewe, tuchape mwendo, tufikie malengo, mama umeziba pengo. Wamelipo, wazabuni wamelipo. Sasa ni furaha tu kwa Watanzania.
Kuna watu walodhania kwamba mama angeshindwa, hawakujua kuwa mama ipo siku atashinda tu. Hivi sasa najiuliza maswali mengi zanae.